nobody stopping this. Boogie Lees, bado nakula good time. Wanga punguza pupa, apup. Mna vijembe, vijembe, vijembe. Vidampa wengine wapambe. Oh, wapo napenda ni Sunday, ni shindo kufika kabisa. Kabisa. Soje zara ukenge, padani ni nyoko kagusa. Ni mwendo wakula bata hia. Maloko mnangangania, masufuria. Na hii ni kolomije style, flows imetakata. I hear us chopper. Watu oa, watu ea. The baddest, watu oa, watu ea. Chopper, chopper. Oya DJ, chopper. Wanangwa boda boda, chopper. Imekubamba yo, chopper. Zungusha kila kona, chopper. Oya DJ, chopper. Mbaga kwa madereva yo, chopper. Na makonda, chopper. Mbaga magerezani rafika, chopper. Oya DJ, chopper. Wanangwa boda boda, chopper. Imekubamba yo, chopper. Zungusha kila kona, chopper. Oya DJ, chopper. Mbaga kwa madereva yo, na makonda. Mbaga magerezani rafika.
Mbaga magerezani mefika, mtani meshika. We on top of the game, the game reach us. Tuko zile same, walisema tuwezi fika. Siko shout your fame, you ma do it for the paper. Wana nita Mr. Hitman. Rappers na wachapa na my hits bila kicks man. One after another, na wachapa na consistent. Swag iko shega, teko chumba kwa machinga zilo distance. But I'm with the baddest, Chico, Tommy. You niggas can't compete cause your shit sound funny.
Kamisa.
Mi waga na speed saratani, uliza nangwa boda boda people sick kule mtani. Natoka Sinza kwa wajanja mie. I'm the greatest in Tanzania. Wakwanza mie. Na hii ni so famous style. Flow sio za kitoto. Hi haters.
Oya DJ. Wanangwa boda boda. Imekubamba yo. Zungusha kila kona. Oya DJ. Mbaga kwa madereva yo. Na makonda. Mbaga magerezani rafika. Oya DJ. Wanangwa boda boda. Imekubamba yo. Zungusha kila kona. Oya DJ. Mbaga kwa madereva yo. Na makonda. Mbaga magerezani rafika. Jua ni kali, DJ weka pini kwa mbali. Napunguza mawazo na kula monde. Leo kabati niko na mende, hey.
Chopper.
Watu oa, watu ea. The baddest, watu oa, watu ea.
Chopper.
Oya DJ. Mbaga kwa madereva yo. Na makonda. Mbaga magerezani rafika.
Chopper, chopper, chopper.
Oya DJ.